talieri mudde wano kumpiko mwe mwandese temwesuula mataraga abaami ab'embuga nabo be batwala abaana b'eggwanga sisosola n'omu nze kyammanyisa gye muli kidongo era siri kireka ku mabbali buli lw'enzija eyakinsomesanze kula kati lyabala nange mwe neenyumiririza ayamba omumuli ate mwatuna yakimpeesa omwoyo naawe owulira nti ensuna kyatende kanammwembaga banyukusanyu kati lyendimu bonekula lyenneefunira amawa waliwo abeebuuza nti atona nfuddewa asuna ekidongo bwayimba alattuka nze wammwe owedda Paulo Kafeero ndi wekyaggwa abasinga gye beekokkola nze baana ba ssebo ntuuse kukyayibwa olw'okuyimbayimba ebyo byendaba ebitwibwayo ewekinaaba kityo omusajjawo nze sitidde nampulira sikiwa nti ebikyamu biwagera mama kwekalira nyumirwa byennyimba bwonoolojera kwatandabye kyennekoze mikwano gyange mwenna abasuubuzi kuno sikutumira nkakasa kulaama naye ndubuddemu abatunda ebyokulya mwe mudde wano temutuula bunaayira nze namujinga kwendaba abasensera kigambo buyonja abasinga wano mukyepenye weetunuleko omuntu atunda ebyokulya n'ebyo by'otunda omuwulire bwemufaanana nze nfunda n'oli nanseera kukimbula nanayanguzizza ekyo kyennaaliisa okwagala bannanga okutambula kulaba okudda kuseetula nange gyempitayita gyenzijja bino byembawa niroffe abatambuze twagwa wazibu mulimu otuuka n'ojulira kusiba akahoteeri ng'akongo kayingiddemu kyokka ng'ensowe yabe basitaafu kusookerwa ng'okuyita omuweereza kugabule ku kyokulya weekookomya amaaso n'enjala n'ekwamuka ng'engalo bwazijja ku byennyanja byalongoosa ate bwaze kwata ku japati jokuza ng'ebo boosanga nga n'emmere olwo gyabeze erimu n'enviiri zino zennyini ez'omutwe ate ku ssaawa eyo lwajjukira mangu nti n'essowaani zoze lwazikozesebwe naagikuteerako nga yonna etonyolokoka n'ebyovu bya ssabbuuni oluusi bibeerako era nze munankyawa muleke kuddira bunyaga kubufula muze ani atuguza ebyokulya nga wennawe efaananira ng'afa okulima mwattu weeyonje n'ebibyeru muleme kutulisa ng'oyo kacyakyali kwesitaffe ewuluntamu nga kasitoma fuba okulaba nti mbogabula osikiriza naye kwesebo bwobwoti eri mu ffumbiro otuma erikojjo nga buli ebyokulya tuye zikuva mu twokola okuzaama wenna okulubanyigala olwokabulaki sitaafu kujja gye ndi bwofensa emenyera ekyo kimala okukutemereyo ne bw'otambuza tennyaniza okulaba nti ettaawe ry eru lyolimu bafaanana ekindaazi nkala yakibuubuvu nfuna nti omwoyo okuwoomerwa ekyo kyonguza nga kwakimba saagala nkutunuleko kwesebo ne kasabatu omukigere ne kabulamu kigere ne kikukubaasira okutuuka ku ngubye ne kasikulaki mumutwe ne keerema enviiri ne zibeera okwezikoowa zeezikutukako zeezo zimanyi kuka zigenda zigwa mu byokulya feewa okuza buli kyotuwa ne zibeeramu balala ebikubiro bakala esuuka eyesibya kasiimuuza essowaani kanakuteera ekyokulya ate bwavaawo kasiimuuza entuuyo kale n'amala n'asiimuuza ebijiiko bye mu kino njogera n'okwegoga n'enneegoga ty'omunyaga kyafuwaza buli kyakwatako mu hoteeri bw'osanga ng'ono bwennyumya.